ZWAP.com.
You already know. Oh, Tricky Beats. Malangizi ndakupasa, mtima ndakupasa, zonse ndakubuza. Usakonde ya zibambo, amubwela ndisao. Pena so matenda,
kupana wa dola mpaka kusaka mana anzako nkakuuza kuti sidi makalana pano dola yomweyo nonsenu mukumakawana zajibwana uma masuga iwe bola kusa palibi njoy chimakudusa ona zithunzi nkumadi mayi mukupusha chilichonse mwapanga kwa sala nkuyamba ubusa koma amapasa munthawi yake zipanga zako zoine singamake I wish you well zoipa zisakusate aliyese yazasinza mtanda wake.
Oh, antu wa kwa tu, amadalira.